ɗo e gargo on ɗon kettino habaru suka matorɗe studio kala goddanta on gueccire mum o ko habaru o Aissa Madde Dammoude Abdoulmoune Fofmo Abdoul
jamni walla kay Aissa habaruji ɗi e gaddanɗe en hettinantoɓe en alal o
nder habaru ɗiɗi hande ni min puɗɗiraɗi dow suka ummatore ummoyteɓe guure mumɓen jaaha leydi Libye gaɗa kantol dungu gam keeɓo ko kontiri hajuji mumɓen. Nder yewtere pindiro meɗen min gadda e tariki suka ummatore Moussa Harouna gimowo gonɗo nder groupe Orko 5 de ñame 10 lewru novembre hitan 2021 o maayi haɗa wakkati mumen kantiranayi on fijoji men ko coñinol ɓalli. Banniraho hikka toon nder huɓere gaya ɗum onti nokkure to ɗum ekkitinta suka ummatore golle
gonga Aissa jangirde heyre firtande de enɗen ni toon enɗen gaya sukaɓe rewɓe e worɓe ɗuɓɓe kan en tawa nder mayre no janga janga duni fa hande ekkitade golle duuɓi nayyi duni fa handen ɓe gatte nder jangirde de enɗen iɓe janga iɓe ekkito golle. En kettino ko fadel Alu waddi firtaɗen ngal fulfulde.
Sukaɓe du jeena yaade 15 kay won ko ɗum ƴeewi ɗum du konna waɗa kanani gam batte kamɓe ɗo ɓe keɓene laawol sa'a goɗon e dow fi jande kañum e gurdan duniyaru yeruno madame Oumarou Nana Mariam horejo nokkurde enɗen haaliri
e pourni gam sukaɓe ta accure ɓolum wala ko watta fuu waɗi gomnati wi no handi cukaloy koye jottaki duuɓi 15 hande a itte école hanno ɗum janguirte CEG janguinol gotol gollino sukaɓen no ekkite jande heɓɓude hunde hoore mum e ekkitagol defol nemaji
kamɓe sukaɓe natuɓe e ngolɗo lawol e beltake sanne koɓe ganduɗa dow fi jande nde e kittinol ngol ɗo
wallay ko ƴeewomi innde am mi yi'ay ɗum amma ko garmi ɗo mi yi'inde mi yettiri ɗum Allah gam ɗum nafan kan nafa du kondan
koreji
wallay iɗum wodani min nafaka gandeni min keeɓi barke mum koreji amin dow no keɓan nafaka mum ɓe belto min keɓan komin kunti muraduji amin
yidde heɓa sa'a mo bandira muɗum en waɗuɓe collége e lycée heeɓi on endan ɗum wonno ele hakkilloji mabɓe kamɓe sukaɓeɓe endan wonɓe ne ekkito yeruno madame Oumarou Nana Mariam horejo nokkure nde haaliri
e ekkitade gam iɓe giɗi ɓe mbawa gonga iɓe godi gokka jande sanne iɓe giɗigal do
nokkure nde ndiyan no jaccan ɗum nonno du konnan kuran wala ɗon ɗum saabi ɓe kettaɓe gaɗa golleji mabɓe kewɗe filla jande endan yeruno kanko hoorejo nokkure nde o haaliri
bannirawo gaɗa kantol dungu suka ummatore hewɓeɓe région tawa e mazendere eɓe ummo guure mabɓe ɓe jaaha leydi Libye gam ɓe keɓa koɓe kuntira hajuji mabɓe
gonga Aissa ɗuɗal mabɓe ɗu ni fa handen tokkiranɓe ɗo anden nder huɓere agares de enɗen ni jewta to enɗen ni jaaha Libye rafi gollal koɓe gaɗa ɓe kumta hajuji mabɓe waɗi ummo guure mabɓe iɓe jaaha to enɗen ni leydi Libye. En kettino ko woɓɓe mabɓe mbi'i ko Moussa Mamma waddi firtaɗengal fulfulde
ko waɗi min gari tomin goni ɗo wittorade Libi hano golle deme ndungu kanti gollal ko waddanta neɗɗo ceede fuu wala no wodi higo an gonɗo Tripoli o heɓi ceede sanne imo nilda wuro kanko wi kam mi wara mbimi nde Allah jaɓi hitande warore nde mi waran wittorade Libi
joni agadas mi ƴuwi mi ummake du miɗo fayi leydi Libye miɗen jaaha Libye amma de gonga hana wakkati fuu neɗɗo yahata heɓa goɗɗum mi yahan ni noon gam neɗɗo fuu e
sa'a
banniraw joni kuma wakkati yewtere pindiro meɗen noon topaɗe waddude tariki suka ummatore gaɗo gimi jamani e fina tawa o maayi 10 lewru novembre tan 2021
noon jaati waɗi Aissa jimowo o duni fa hande inde mum woni Moussa Harouna kanko ɗuni woni ardiɗo fedde yimoɓe de enɗen ni indirade Orko 5 de la rive droite de ñame kanko du he yimoɓe makko ɓe duni fa hande ɓe gaɗi inde sanne nder yimoɓe leydi Niger ɓe ende en kettino ko rabiyama e kano waddi firtaɗengal fulfulde.
Moussa Harouna andiraɗo Moussa Orko 5 notake jomiraɗo duuɓi 35 imo woodi joni suudu ɓikkoy goroy tatoy o fuɗɗana imo yima hitane 2002 nder groupe jimoɓe tal national fadde ba o fittata groupe hoore makko Orko 5 mo arrondissement Diwaɓo de ñemey nani ko mawɗo makko kiɗɗo
Hammadan Isifu andirado Almaida tal national hali
ina fentur
o wadi ngila ki der leida adnar hebude to o jodi fadde makko mabbitide group makko biteda orko 5 le hitande dubu junai didi e joy o yumatana rompon kennedy amma der dubu junai didi e jegon yade o junai didi e jeddidi o fuddi wadde inde le jimon gol e kiti to wite wo yo jamila kambe nyanya
defle tour du monde
Isifu Umaru andirado feno bi horejo hawrinde jimobe e bomobe e jaman anasim jogitake golleji makko lobbi o beydi wiide Musa himbe hawrinde de no manamo sanne
Musa
no neddo non mo jogititta ko mo waddata do gacce hakkune mudum e beto Musa no mojjudo non teddino nimbe gollodu sanne bo e joddal e gollidobe mudum hollabe du lawol loppol
montrer le bon chemin
djikou makko e golleji makko lobbi e amana mo owodi der groupe mabbe o wadi o lati dangaral groupe on no yaran golleji mum yeso Faisal Touré piowo guitar orko 5
ay mboyum karu
ngarmi der groupe orko 5 warde joni abada mi yayi gacce makko te ko alla e mo teddina kam sanne neddo no mo nyamta yoppude nimbe mu bernde makko no la to golleji din min gadi din min accata di majja
tarno kergner gaayi
dana Musa orko 5 nanatake der jimobe be leddi Niger fa abada
bannira har ko darta fijo chonninol balli fedde bibbe leedi Niger gado basketball be gadnam sigila ekintinoje de region Agadas
non jati wadi Aisha ekintinoje de du ni fa hande be gadnama de du basketball o len du ni ka hebude nyenyube derma en kettino ko Anise Karim wadi firta dengal fulfulde
e be gadu chikabe chapande joyong be dub mu en wada sappo e didi yaade sappo e jegon rewbe worbe kayman ko hawla wadna jande paddal bal ko wite basketball o enda bal taddu woni ko jande de enda wada momoni salifu goto e sigilibe o do batu
e intel formation
gol e kintinol wadana kena sukabe ummatore ne no neddo rudorto bandu e ko watta tabe hawa taake fa heba watta no wodi fijo pirtor balli der piol basket bitengol 3 contre tuwa ko holla dun sukabe ummatore kebi famude noy nimbe tattato pirta basketball e dume woni mana mudo
ko man jeule 3 contre 3
kambe sukabe hebube tindi enda e jande de be bi be belte ke sanne
mi wawi noy ni do rudorto bandu e no wadirta ko hawataake e latade du piomon mawdo e kitade goddo
prendre quelque chose
maje ba de worre mi wadai pide basket de alla e tindi o ko min gadana mi bi fama do pide basket mi hindoto mi do wada dum gam mi lato piyo basket mawdo
tagal batu odo ngada do hore basketball de region en tokkiti tobe fa woda wallambe du kondan be nata ele gollal basketball ngal en dan gongon
bannira do men kantane o habruji am ekuska ma tormeti kitnaki on kitini men dongi de tinago habruji on do la er tatati imajo on jobata budi bagot segi tira godion kiyari